Make I give you little soul. Baby, come closer.
I logos music.
Love you, girl. Take down your bikini, kwa makini. Baby girl, take down your bikini, kwa makini. Slow it down, I wanna touch your body. Baby, kiss and caress me, I wanna make you my wifey. Tumu wapenzi lako, ninafanya mapupu wana guna guna. Magnetico, your love is so magnetico. Magnetico, love. Ticolo. Magnetico, love. Ticolo. Magnetico, love. Ticolo. Magnetico, love. Achana yule chibudi chibude. Baby, come kwangu nikutulize. Mapenzi ya revani feivani. It's only be too funny. Baby, come na mituka kate maji. Tumalize kitandani. Unapajua wili mtu wa bipindi. Mungu wa penzi lako ninafanya mapupu wana guna guna. Magnetico, magnetico, your love is so magnetico.